Democratic Alliance e kopile mosireletsi wa setšhaba go ka batlisisa ditšelo tse e bileng teng lepatong la yeo e neng e le MEC ya thuto e leng Monghadi Tate Magwe. Go utlwagala gore ditšelo tsena e bile tšhelete e kalo ka 3.5 million go tswa mmusong wa Freistata. Mme ga o shebisisa go utlwagala gore tšhelete e kalo ka 1.3 million e sebediseditswe go reka dijo le dino. Mme ga boelo a sebeditswa tšhelete e kalo ka 359,000 mabapi le di-artists tse neng di le teng lepatong ka letsatsi leo. Ga boelo a sebeditswa tšhelete e kalo ka 59,000 go reka dipalesa tsa lepato. Ga sebeditswa tšhelete e kalo ka 28,000 mabapi le go hira ditulo tse neng di dutswe ke batlhomphei letsatsing leo. Mme le tšhelete e nngwe ileng ya sebediswa e kalo ka 131,000 mabapi le go reka lekase setsha sa o ka pata mofu. Mme o utlwagala gape gore go bile le khampane ena ya e bitswang C squared. Mme a le gopola ke yona khampane yane e ntseng e batlisiswa ke ba di-hawks mabapi le mathata a ditšhelete a bileng teng go makhufe ya selemo se e fetileng. Mme ANC government ka ra Freistata e sebedisitse monyetla wa lepato lena go ka boela e utswa tšhelete ya setšhaba. Mme ga eba maikemisetso e ne e le go ka tlotla yenwa Monghadi Magwe, motlhomong tšhelete yena e kana e kabe e ile ya sebediswa go ka thusa lona lefapha la thuto le ntseng le tobane le mathata a ditšhelete go feta go pheta merero ya ona.